Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe jamwali moɗo heɗen woni bete altinere sappo e jeɗɗi lewru me hitande 2023 yamde jeenayyi yettake gundak e kakolihli lamba jagata Ousmane Niane Boudou kabaruji ɗo gagni kantere ɓoggi janɗe to ɗo bamako ɗo e liggadde leydi meɗen ndi jamare nde ana wondi hollitinde metti muɗum e taƴugol kurangol société civil gaw hulɓini bonnitinde wotiji référendum ngaji ɗi sini tiɗala muɗum heɓanaka jogola le gendi mabɓe ndin landidaji hijjore 2023 hijjoɓe agence voyage ngaji coltivide ana lanidi yaade studio tamani ana wondi e jangguininde journaliste e muɗum dow kabaru wolteji mali ɗi fanda muɗum yo ɓeytande ɓe faamu yalla eɓe dokka kabaruji wolteji laaɓuɗe yoɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Yimɓe gaw koliti metti muɓen e taƴugol kurangol laddo wadde ko watta ley gendi ndi ko yata duuɓi ɗiɗi joni le communiqué goto baale société civile gaw dokki balɗe tati laamu o fa Pierre Dabere heɓinde o tiɗala jogola so wana ɗon ɓe gaɗan ko ɓe mbawi fa soɓe mabɓe ande le o wattu goto ɗo bamako ɗo e ley gelle yogaji leydi meɗen ndi taƴugol kurangol laateke waɗa watta mottimata fa ɓeydureɗen fam keɗen Oumar Waygallo.
Oɗo communiqué mbindaɗo sappo e joyi lewru me pelle société civile région gawo ɓe gaɗi communiqué o fewde e gouverneur région o ɓe kolliti metti mabɓe hono kurangaji ɗi gondi taƴirde le gallure nde wattu joni ɓe mbi ɗum laatiki sababu so ɓuyti keɓe mabɓe hebbini du wayde ndenaguli oɗo nokku. Ɗeɗo pelle société civile gawo mbihile ko ƴaɓɓino ko haalnoma wiide ɓe keeɓi toon groupe ngaji kesikanɗi fabade kabaru kono ayri banggal kurangaji ka fa hande wala fuu ko ɓuyti le hen le majjun ɓe mbihi ɓe garta tawede le woteji kanɗi wadde leydi meɗen ndi so ni ɗiɗo tiɗalaji heɓanaka jogala ɗo e balɗe tati micciteɗen wiɗɗo boma ko ɗoɗo deɗe kewɗe gatta eruji kewɗe tawe keeɓa e kurangaji wattu joni o nokku noddirteɗe yoro so kañe diri les région Tumbuto o kono ayri banggal taƴugol kurangaji ana wondi heɓu ton sembe eɗum wondi e waddude kutteji ɗum fewde e golliroɓe kurangaji wonɓe toon ɓe.
Taƴugol kuran ana bonna golleji yimɓe mutte yimɓe o noko hewɓe golleji gatta kuran gollirte ɗum saabi e wi mabɓe yimɓe hewɓe golleji mumɓe nadarake ley région o golliɗe yogaji duupi Dabere golli fa keɓa golla golleji mumɓen dow nawtorade moteur ngaji golliɗe goɗɗe du kutteji muɗum ana keddi dow mumɓen fa ɓeydireɗen faamu andi ko Mamadou Sama Sigo heɓinen caggal ko ƴi mutti
to mottito ɗum mette goodi taccugol courant nde timmata laatiki sababu yimɓele hewɓe cuuɗi groupe ngaji yogaɓe kay fa hande famay hono foof ɗum ɗo heeɓi latade
an mottiga
mi tampi sanne saabi lafi courant o mottiga mi yahan gollidiraji guiddi beete fa mi wirfito kikiɗen a tawan courant wala ɓamde rownen fa hikka meɗle o torra goto mi kosan yawuri cottanmi kan e cobban nga lafi courant an hewtinami bonal laaji min mi ñu o noon mi wawa tuppude kaddule fewi so ni wala courant weeti fo mi immoton wakti 5 heures mi yahami waɗi e ñooli fa 8 heures o lafi courant tampin amen fa wala seedan
golloɓe mairie ɓe kay holtiwide i mbadaraji gaɗama ɗi jokkiti ɗum waɗede yalla jamare nde no sulta keɗen Albachar Mahamman o goto e gotanaɓe
l'année dernière
le hitan ƴaɓɓinen mi heeɓi groupe ngaji yogaji hokkadi ɓe hollite amen le jonte tati wi courant hana taƴdano caggal muɗum jaati gouverneur on waɗi immadaraji hewti fedde idem ƴeewi yalla golleji mabɓe hono wodiri gaɗɗo e tawede fo fe hunde biltaki hannen wi genni mutti ana lafa courant ana metti fa wala seedan minke miɗe miila hannen hooreɓe fedde énergie ɓewon ko golata ne wooɗiri homo fuu ana hani darade e darorgal muɗum
to mutti toon leruji nayyi courant tottete deeɗe ɗe kala ñalowma imma daraja amen e tawre fof yalla ardiɓe énergie di mali nokku o nacce fo lataki
sakiraɓe ɗi kabaruji fo anoɗo mbawi heɓude dobbeɓe ande ɗe ɗo hellamen facebook kaña compte twitter landidaji hijjore 2023 ɗo bamako ɗo humaniɓe golleji muɗum ana gondi e wadde immadaraji muɗum cakkitodoɗi balɗe seeɗa farde mabɓe huncade yaade golliɗe kumaniɗe dawiɗe koltiwide ana landidi fa alsilama en jottinowgal nuggal dina joyoɓal fa ɓeydureɗen faamu anni ko fati yattara heɓinen caggal ko yettoyto maison de haji to dow faccitago Oumar Waygallo e Mamadou Sama Sewko
jabadan hewno pep nokku noddirteɗo centre islamique to altinere ƴaɓɓinonde woɓɓe gari ɗowtude yimɓele muɗum woɓɓe dungari fa keɓa toon pese muuden yogaabe dun jehi biltoyde talki muudun en be do yimbe lo gombe tombe fu so tamu wite belti wobbe kolliti hon tidalaji ko nayri bangal hebude kayitaji muudun
anana passeport neni
passeport amen ngari tewtude mi fesama nyaw kilo daade den no cilado do bul heddani kam sabe biltugol de reji magum ko innam wori mi bammi anya biltudum fuf bom ko do won tiedele di mi jie kabar muudun
papier be sorola me passeport ma bofa
sundu noddite maison di aji kagne huminibe kabar agence voyage les leedi meden di kolliti dan belti sanne golleji ko wonde gollede ko be bi yimbe al anibe yade hijjorobe tinno jottole no kollede ko yaawi
ko heewi belti ga bakar jun o contrat ngaji di chinama hakuna amen e kindibe avion ngaji hotel ngaji nyamduji e kagne fay ngadobe transport be
mi citene wi di yade hijjorne do fuddan le lewru warondu solando jabi le leedi meden di
he gubal gotal hello wato studio tamani don journalist e modonna jangina ma talatare kenyana do kabaru woteji ngaroji wadede ley malidi jande de be gadnande ana fawi do kabaru no be kibirta ande nagu e fayotade nedi e net aku de jande ana fawi du hono do be dokkita kabaruji e labudi na fa yotade hono be kibirta de nagu bangala chaldi e hakilaji ni gendi tasiga le cercle en songo sikitabe terroristien kippeke do modon neddo goto heddike hen jawdi jidu bamama on waddi hecci kenyan sappo enay lewru mendu himbe de gendi koltiwide wadbe di golleji bami jawdi ji mabbe nan jawdi ji himbe gendi di naati galle e galle fa hande nanan laj gabal yude ton holtam wede yabre hebi deb mawdo goton keddido le on wattu fu dossier de la semaine yontrende ana fawi do im national mali ngol jimor jettowol mali couple ngaji nay ngoni e modon kanyere referengaji nay no kanyere referengaji dun ko met dun ko manata mali dun ken ande bangala jande koltiwide malinke fu ana hani andude kor im national fabi do enna famu e dossier de la semaine ko aissata jarawa nien ke den umar waygal e sita sidibe
ato na pe mali porta prosperité
les employés espérance ça
c'est onobe yimbe le no hewbe ngoni ko mbawa yimde im national leedi malindi bamde an songo fa jottida kay kany e bamako jamande hollitiide fa kolla bingulide en kakulo bosina tayar waawi ko noddete im national dum woni yonde mali
why c'est très important que tout
nous ne celle de sanne be leedi mali fu waawa fama dum woni im national mali ko be fu ana hani waawde jimi im national an takku dum wadan sa waawa im national jati dum ana hollita a wala malinke
wette makata
selia daw yo joon ekol to yoro soto o yido janginele suudu makko ekol du fe suka be anda kon koroma jun
chaque matin
sugan fu men accountant sugaben im national be ngabina deswalinga facebook anda ko faccintinta be wayimde im national ngay
kanko docteur Moussa Cissé jangino wonoko no dirtet ncip o sugaben kani janginede kono dirte im national woni yonde mali
im national en reality
im national leedi mali an hani jangede le ciudde koddi fu yalla sugabe ana fama don sabe ana nata sabe homa fu heba an takku dum wadani yidan leedi nindu nata be leedi lobbo sabe im national leedi mali kulleji kewdi ana holitalle mudun to ana nata sabe sugabe ana hani famude dum giddide sugakum en wala jimni tan tewte ngabe heba be anta ko dum faccitinta
comporter en fonction
yoga mali ko ana jeli yonde mali watte do yambereji di ngatta kanko Ibrahim Diallo yo gote ngondo le fedde lolirnde no dirta pionier le leedi malindi o wala kutteji ko woni hen
par rapport
hone batuji mawdi fu watte le leedi in national won huna watre ko yimete arandere sabe so dun wadaka batuji mawdi jaati hana wadede sa won ko dun faccintinta kuppleji nay ko won im national di ana holita kulleji mawdi du so yimama le batuji an hokka dun ngari sabe dun huna ko lanko leedi jaati yamiri
la autorisé
tiagal ko Ibrahim Diallo ko heddibe le leedi malindi kollinim se mudu en ko yonde malinde yimataake fatima ko
sakirabe do kadudon e journal gal beta ko ka andon du fu kabaru jode ba hebude di do fiya mod on bay noddete numero 37321 fa kadudon di na hollitinde wiide gal journal kany e coming ngolata fu kabaru jimi dokka do studio tamani fo do ba hebude application studio tamani mo bawdo hebude do play store
wote referendum hitande ujunaji didi e nogay e tati alam sappo e jetti lewru juin bibbe mali fu ana nodda ndokko e hakkileji mudum ngal do nuygal sariya kessal
o wot defte referendum bibbe mali cuboto hakkune kartal danewal kanyu e kartal bodewal
cubido kartal danewal fu holli kanyun ka jabi cubido kartal bodewal holli jabali
bibbe mali fu be inde mudum bindi e talki wote ananda da yalta wadde o wote teddudo e mali
sijo tamani e gollidi be mudun
ana do ta wote referendum ko watta sappo e jetti juin
le mali dande rewbe ana mawni sanne le galle kambe daronto biidugol sukabe hinnade gorko hono dun e nandore mudun dardeji mabbe du beedi yarude yeso e wi rewbe nayebe ka ko latifu andimbe kabar nedda ko koltiwide rewbe fa handen ana kayon dande ana mawni sanne do kabaro hin daranade finatawa e nezuji meden le yambingul nyaloma adna kejana do galle ko yambina sappo joy lewru mendu magazine yewtere rewbe de ana fawi do kabaru darnde debbo legal le fabe dure na fam an ko fatumata ko jehibi ne ndu faccitango mamadou samse ko sita sidibe
malinko be fuf na hawri do gotum bangal darande debbo le galleji amandi won holtibe jaati kambe ngodi en nuygal suudu jikke kureji
bo muso jor
debbo daroga mur ana mom sanne le galle wawa hala hala galle fe su inde debbo sabi kanyum ko hebata suka ben hokka be hakkileji holita be laabi dibe han jokkude nyol man hannen robbe feccaram fu ko jangi ben golla du debbo won ko nondete watti fu su metti wari hakkuna yimbe wakala don timmina holita hakkileji lobbi galle wawa yede yeso so ni debbo
c'est d'une famille
siki wala gorko woni modo galle ka nonno debbo woni pabotodo mo ele kabar mudu no holitiri umbu gindo mbaro dubbe chapande jeddi jori do bankas ka nonno holti wide soni debbo darake darde mudun yo musra monde wonande galle
je bilide
debbo ka e gorko bi pabondirobe ni le nyol man handen min darri e jo sudan ka e galle amen fu kulleji le weltige nyol man handen aranno e roben won ko fabato wadbe mu en le maral galle dudum ko jamira fe hala suudu baba wawa halede ma maral su debbo watta ka hen ga handen nata on boni rebo ko heewi do nati sabo jaati yogabe mabbe nati metta hore en sabe nata bondon
no guyey
gundo jabate yo debbo joodi do kay kanko dun no famiri kabar mudu wolti wiide fanda roobe woltike sabe worbe be daraki darre mabbe
awa ni yaaye ko
kulleji kewdi weltike nyol man handen sabe worbe ndu dartok e darogam en kasin arano hune fugo debbo hebi waddili galle jo sul makko lando tom hoto itti dun ga nyol man handen gorko fe goto watta dun kasin giddi dun hala wi gorko debbo fu foto dum ko bonni adunya sabi darorga debbo arandere le galle yo defude hokka bibbe galle hebude cugalungu tinno kasin wadda kawre hakune gor mudum ka isakra mudu fe da mudum
soode folobe bla tetila
fanda jirobe be fanda fi bangal golle mabbe nyande fuf kambe nguni jibinobe kambe entata kambe dun haybata no hulitri bokor bokum susulogo kewal sifa jogalay tawde fuf robbe be na hiddi latade nuygal galle no beedi wide
li kulleji tati adina dogo do mudun neddo naati do sabe gurgamma neddo wurnoma ka neddo reenoma di kulleji tati du an halfina debbo gidi aran lifina tawa meden sabi barka galle jungo debbo hebete kulleji hewdi weltige nyol man handen du sabi so rebandu tampi wattine worben longi hebude bobde faabobe dar musa kaji meddo fu edda mudun du sabi hannen so rebo ko heewi ana yoppa galle mu en yaha nyalliya ana golla li nukkuje jogaje tewta musa kaji mu en
kanon karamugo musa bala balu dun ka fina tawa mimsiti ko wakat jun o debbo wodike sanne kabaru galle sabi ima daraji mabbe bangal kebe politika ku e jagu
la femme est intéressée aran non debbo ana teddina sanne ciagan darorgan mo andira le galle gagnal man handen dum wala kasin sabi haaje rabbe fe gotin wala e suka kasin margo mudum haaje mebbe du wala e galle geddi wattina hala wi robe yaha golle li biro ngaji nanal mudum acca defude hokka gor mudum don adunya boni ko tawta fa handen yo robe ne wirfito wara joddo le galle defa hokka suudu baba dum ko acca dum sabi hannen so maral meden fubboni sabe rebo ko heewi daraki e darogam en kasin
parce que la femme ne joue pas son rôle
kanko dum ke finata e di wiide haani debbo daro e darna gudun yalla na heddo fa handi latade nuygal galle e leydi